MalawiMusic.com. Nyimbo za Chimalawi.
Yeah. Look. Unawina ntima wanga ndiwe boma. Chikondi chakwena ndesilinga tsitse boma. Ino ndeya cheya klamulira boma. Mami muima so silinga luse boma. Mami mune ndi ntima wa chikondia. Olo ndira bitse mune ndi ntima wa chisonia. Magudu natseka mune ndi ntima wa chikondi. Sinu wa jilu mune ndi ntima wa chisonji. Jinene chuchu ola tine putu. Siniva sa mutu kabena ndi chuchu. Ntima wanga sainu unajongera tu. Nabuna nabena.
Download music from www.malawi-music.com.